aburo imtixaani igu filane yaro nadiga ku hayo diima watayda joogo ide ide erayadaadii macaanaha ilaahi ku uuma iika aburo imtixaani igu filane yaro nadiga ku hayo diima watayda joogo ide ide erayadaadii macaanaha
Thank you.